Murakarama.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Badusangira ijambo ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku gihugu cya Zimbabwe. Ni igihugu kiri mu majyepfo y'umugabane wa Afrika. Robert Mugabe yabaye umuyobozi wa Zimbabwe kuva tariki 18 y'ukwezi kwa kane 1980, nyuma y'uko Zimbabwe yari hawe ubwigenge n'igihugu cy'Ubwongereza. Ni nyuma y'uko yaratsinze amatora y'igihugu amugira minisitiri w'intebe tariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka. Uwo mwaka kandi mu kwezi kwa kane nibwo umuryango SADC, ni umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'amajyepfo, watangijwe mu murwa mukuru Lusaka wa Zambia. Ni hambere kuba twumva abenshi mu badukurikira muri uyu mwanya bari bataravuka, ariko dusubije amaso inyuma gato kubari mu Rwanda nibura umwaka wa 1980, urugendo ruva mu mujyi wa Kigali rugera i Butare rwari hagati y'amafaranga 250 na 300 bitewe no gukoresheje imodoka y'ikamyoneti taxi, nibwo zari zikiza, cyangwa se bisi z'ikigo cya Natracom. Uwo mwaka kandi ni hafi umwaka umwe wari ushize Village Urugwiro iri ku Kacyiru yari imaze kuzuzwa. Village Urugwiro yubatswe kugira ngo yakire inama mpuzamahanga yahuzaga Ubufaransa n'ibihugu bya Afrika. Ni inama ya gatandatu yabaye mu kwezi kwa gatanu 1979. Muri uwo mwaka kandi w'igihe cya 1980 tariki ya kane y'ukwezi kwa 11, nibwo Ronald Reagan yatsinze mu matora wari perezida Jimmy Carter, noneho Reagan aba perezida wa 40 wa Amerika. Icyo gihe kandi umwaka wose wari ushize igihugu cya Iran gifashe kigaruriye ambasade y'Amerika i Tehran, kigira imfungwa abadiplomate b'Abanyamerika 444. Mu kwezi kwa gatatu kandi uwo mwaka wa 80, nibwo wari perezida wa Amerika Jimmy Carter yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazohereza abakinnyi babo mikino olympique yagomba kubera i Moscow mu Burusiya. Kubakurikira kandi amateka n'amakuru muri uwo mwaka mu kwezi kwa 10 tariki 31, guverinoma y'igihugu cya Polonye nibwo yemeye ku mugaragaro sendika y'abakozi yitwaga Solidarite, yari iyobowe n'igihangange Lech Walesa waje nyuma kuba perezida w'igihugu cya Polonye. Ni hambere. Kuva icyo gihe cyose rero perezida Robert Mugabe niwe wari uyoboye igihugu cya Zimbabwe kugeza ejo bundi abasirikare bafashe iya mbere, bati ibyo bigomba guhinduka. Abanyazimbabwe benshi bafite icyizere cy'uko ibintu bizasubira kuba nka mbere mu buryo bwihuse kandi buboneye. Abayobozi b'inzego zinyuranye muri Zimbabwe, ari ishyaka rya ZANU PF riri ku butegetsi, ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ishyaka rya MDC, ndetse ari abayobozi b'abasekombata bo muri Zimbabwe, bose kugeza ubu barasaba ko perezida Robert Mugabe yakwegura akajya ku ruhande, Zimbabwe ikabona undi muyobozi. Mu gihe dutegura iki kiganiro kujya dusangira ijambo, hari byinshi bitarasobanuka muri Zimbabwe ku buryo Abanyazimbabwe benshi bari mu cyeragati ntibazi uko ibintu biza kugenda. Gusa hari ibiganiro hagati y'ingabo za Zimbabwe na perezida Robert Mugabe ubwe, bafashijwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo ndetse n'umuryango wa SADC. Umuryango SADC ni umuryango uharanira amajyambere w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo watangijwe mu kwezi kwa kane muri 80 utangirizwa Irusaka umurwa mukuru wa Zambia. Nibwo Perezida Mugabe yari akigera ku butegetsi ari minisitiri w'intebe wa Zimbabwe yigenga bwa mbere. Ese ibibera muri Zimbabwe byakumvikana bite ku batuye Afrika, byakumvikana bite ku batuye akarere k'ibiyaga bigari, byakumvikana bite mu bayobozi b'ibihugu, byakumvikana bite ku rubyiruko rurebwa n'ejo hazaza. Turavuga abanyazimbabwe bavuga ko igipimo cy'ubushomeri cyazamutse, ariko hirya no hino ku isi ikibazo cy'ubushomeri, ikibazo cy'ubukungu bugenda bukendera, ikibazo cyo kutizera ejo hazaza cyane cyane biturutse ku buyobozi ni ikibazo abenshi bibazaho. Ibisubizo si byinshi, ariko uyu munsi turatumira impuguke mu nzego zitandukanye ebyiri n'abanyarwanda twatumiye kugira ngo tuganire ku kibazo cya Zimbabwe n'isomo byaviramo abandi bayobozi ku mugabane wa Afrika. Ndahera ku mugabane w'Uburayi, twatumiye
Matata Joseph nkaba umuhuzabikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda mu Gifaransa, amagambo ahinnye CLIVE, Centre de lutte contre l'impunité en Justice au Rwanda.
Ndabasuje cyane bwana Matata Joseph, ikaze kandi mu biganiro byacu. Twatumiye ku mugabane wa Afrika.
Murakoze, nitwa Ndorimana Semana, nkaba nari umunyamakuru mu Rwanda.
Ndabasuje namwe cyane bwana Ndorimana Semana, murakomeye, ikaze kandi.
Turakomeye.
Itubwire muri bake wowe ibiri muri Zimbabwe kuri uyu munota tuvugana ubu ni ikintu wakiyute?
Ubundi biriya bintu ku ruhande rwacu twabonaga ko byari ibintu byari byitezwe ukurikije ukuntu politike muri kiriya gihugu yagiye igenda. Yari ifite umusaza urebye ugeze imyaka 93, ariko akaba yumvaga ko agomba kuzapfira ku butegetsi, ndetse yaratangiye no gutegura uburyo yasimburwa ngo n'umugore wiwe mu gihe yaba avuyeho. Ibyo rero bikaba atari umwihariko wo muri kiriya gihugu cya Zimbabwe gusa, kuko tuzi ko no mu bindi bihugu bya Afrika usanga abaperezida benshi bagenda bagaragaza ko igihe baba bapfuye ubutegetsi bagombye gusigara mu nzu yabo. Ni ukuvuga bagenda bategura abagore babo bamwe, abandi ugasanga barategura abana babo. Hanyuma rero biriya byabaye hariya ni ingaruka y'uko nta n'amatora yahabaga, kuko akenshi uriya musaza yagendaga yiba. Rero ni ibintu byari bitezwe by'igihugu gifite abaturage benshi bize batekereza, byanze bikunze byagaragaraga ko batazakomeza kurebera ibintu nk'ibyo, harimo abanyakuri bashobora kuzabona ko ibyo bintu bitabije bakagira ukundi babigenza.
Ndabashimiye cyane bwana Matata. Mwe muri ku mugabane w'Uburayi mureba kiriya kibazo cyo muri Zimbabwe, ibyagaragaye uburyo ziriya ngabo zagezeho zikavuga ziti ibi birarambiranye, reka Perezida Robert Mugabe ajye ku ruhande, mwe mwabyakiye mute?
Nkanze ku giti cyanjye nk'umuntu wemera imbaraga z'uburyo bushasha bwo kuba wahindura ibintu muri no violence mu mahoro udakoresheje ingufu za gisirikare, byari kuba byiza uriya musazi yavaho mu matora. Yewe byawe na ngombwa agategura umusaza asimbura agakora amatora yumvikana yumutse, kuko ishyaka rye ryatumye igihugu cye kibona ubwigenge kikigobotora ingoyi y'abazungu bakiyoboraga nk'akarima kabo. Iyo nawe amenya yuko ari abo bazungu bavuyemo ari nabo n'abenegihugu bari bikukiye babonye ubwigenge, iyo amenya ko abo bantu bose umuntu adashaka kubayobora nk'uyobora abacakara, nkeka yuko byari kuba byiza iyo bihinduka bitagiyemo abasirikare. Ikibazo rero dufite ni uko hagiye haba kudeta hose za gisirikare, abasirikare bagumye ku butegetsi. Fata yewe no mu Rwanda iwacu, mfite impungenge ko bariya abasirikare bakoze iriya kudeta bashobora gufataho ingwate abantu bo mu ishyaka rya Zanu, bakavuga bati ishyaka rya Zanu niryo rigitegeka niryo rikiyobora, bikamera nka biriya by'iwacu bya FPR isa nkaho ari igipampara ikayoborwa n'umuntu umwe wica gakiza agahotera abantu bose akaba nta n'umuntu umugira inama uhaba.
Kana Ndorimana, mwe murebye aho Zimbabwe ndavuga ku mibereho y'abaturage, uko igihugu cyagaragaraga imbere y'amahanga ndetse n'akarere, mubona aho byari bigeze n'uriya mukambwe Mugabe, hari ubundi buryo cyangwa se izo mpungenge bwana Matata zamuye namwe murazifite ko hashobora kuhaboneka ubundi buryo butari igisirikare?
Murakoze cyane. Tubanze tubwire abadukurikiye ko ibintu bitarasobanuka ko bamukuyeho burundu cyangwa akiri perezida, ariko aho igihugu cya Zimbabwe rero cyari kigeze ni hehe? Nk'uko tubikurikira, Somazi ni ukuvuga abantu batagira imirimo, urubyiruko rurangiza amashuri rutagira imirimo ngo rwari bimaze kurenga urugero, ndetse bamwe bavuga ko byari bimaze kugera kuri 90% hasi y'urubyiruko rubona rurangiza amashuri ariko ntirubashe kubona icyo rukora. Zimbabwe ifite nk'impunzi miliyoni zirenga ngo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ifaranga ryari ryarataye agaciro mu buryo bukabije cyane, ku buryo ubuzima bw'abanyagihugu muri Zimbabwe bwari bugeze mu by'ukuri ahantu habi. Mu by'ukuri uretse abari basigaye bamukurikira gutama, naho ubundi byagaragaraga ko igihugu kigeze habi cyane, ku muntu uwo ari we wese wize cyangwa usobanukiwe ataragikwiriye kwihanganira ibyabaga muri kiriya gihugu.
Bwana Matata, twakunze mu biganiro byacu byinshi cyane kujya tuvuga ibibazo bireba umugabane wa Afurika, abayobozi badashaka kuva ku butegetsi cyangwa badashaka kuburekura na gatoya, bagahitamo kwiba amatora, bagahitamo gushyira ku ruhande aho batavuga rumwe nabo, bakabafunga, bakatera guhunga. Ubundi bisaba iki kugira ngo umutegetsi yumve ko igihugu ari cy'abanyagihugu, ko agomba kugira icyo kugira ngo ayobore n'abandi bakaba babona uburyo bwo kubayobora binyuze mu nzira nziza? Inzitizi ni iyi?
Inzitizi nkunda kuyivuga ku maradiyo, iyo umutegetsi cyangwa iyo umuntu agiye mu butegetsi atajyanwa no kugira ngo afashe abantu, afashe sosiyete kuorganiza, nk'uko bavuga ko ari politiki jenerali ba feri vivre le jean pamble, ni ukuvuga ko umuntu utajyanwe n'ineza y'abaturage ujyanwa n'umururumba n'indambi yawe. Icyo gihe rero iyo uri umunyamururumba n'indambi yawe ugenda uri umujura, birumvikana ko umujura nta kintu cyiza ashobora gukorera abo yiba, kuko aranabica cyangwa se akabatera iheruheru, hagira ukopfora abashije nka kuriya wenda bimeze mu Rwanda. Umuryango wa Rwigara wari warashoboye kugera imari igeraho, wajya kumva bishe umuntu, umuryango wabaza bati ahubwo turasenya n'ibyari bihari, umuryango wavuga utari ko ibintu bigomba kwinuka batahubwo mwacinka amabere murafunga. Nka Mugabe nafata urugero, yatangiye avuga ati turarwanya akarengane kakugwaga n'abazungu, ku gihe abazungu aribo bayoboraga kiriya gihugu bikubiye byose. Yari yatangiye ibintu neza, akora intambara, amara gufata ubwo butegetsi. Niwe muntu wa mbere wagomba kuva washyika. Urabona utugira amahirwe ko mu bihugu byo muri Afurika habaye umusaza Mandela washoboye kuvuga ati nyenda akora mandimu, barimo kumusaba ahubwo ntiyashaka no kujya kuba perezida. Tuzi urugero rwa Gandhi, Mahatma Gandhi muri Hindu. Twebwe icyo tuzira muri bya bihugu byacu ni nacyo wenda uwo musaza Mugabe azize, kuko ntabwo nigeze menya neza nkuri cyane menya irengero rya mugenzi we, kuko barwanya ari babiri, hari Sankomo na Robert Mugabe. Ntabwo nzi niba atarapfuye nabi cyangwa atarapfuye muri prison cyangwa se atarapfuye ari mu bukene arenganye cyangwa se bataramutse, kandi nawe yararwaniye yaraharaniye. Ibyo bikagaruka muri kariya karere nk'umurangura za kwa Savimbi, wabonye ukuntu Savimbi na Dos Santos barwaniye bagateza akaga igihugu cyabo, wabonye ibyabaye mu Burundi n'ubu ngubu bikaba bishobora kongera kugeramo, wabonye ibyabaye byonyine mu ntambara y'u Rwanda kubera impunzi zari zivuye Bugande nazo zikinjira kuriya ku ngufu, urabona aho zigeje iki gihugu mu gucunga nabi ibi bya leta byose, kugeza igihe n'abanyarwanda bose bahunga mu moko yose. Ikibazo cya mbere umuntu agira cyo kujya gufata ubutegetsi, umuntu ajya gufata ubutegetsi ashaka, niba ujyanywe n'inda yawe uzabikora nabi, uzakora neza nk'abandi bantu bose b'ingegera b'amabandi, nicyo kibazo gihari. Mugabe rero wenda ubwa mbere ashobora kuba yaratangiye avuga ati ndabohora igihugu, amaze kugera hararyoherwa, noneho akagira abo bita ingabo zimukikije, ibisahiranda abaje baje gushakisha ibyo kurya ibyo kumira bunguri abo ngaho bakaba bashobora kuba ari wa mutari muri ya mutego ari nawo wumva abasirikare bavuga bati twe tugiye kumukiza byabisumbuye mukikije ari nabyo bimuhuma amaso bigatuma igihugu kimaze kugera hangana
yego ubwana amatata ari ku kibazo none nuko akenshi iyo abategetsi batinze ku butegetsi akagira ikintu kibi kiba cyatuma babuvaho nabi rimwe na rimwe nuko usanga abantu bavuga ko abantu bari impande zabo bakikije ko aribo babarushye kandi n'abategetsi mu by'ukuri babareba ikibazo uko giteye ubwana Semana mwe mwibona mute mu by'ukuri ikiroha abategetsi ni iki kugira ngo ibintu bigere nka
murakoze cyane hari ibintu bibiri icyambere nuko politiki zo muri Afrika ugiye ku butegetsi umuryi ahita ashyira umuryango imbere cyangwa ubwoko bwe imbere noneho abandi bamukikije bageraho bakatangira kumusenga akaba nk'imana akabura wa wundi ukumwibutsa ko ari umuntu nk'abandi ari umuntu usanzwe ku rundi ruhande rero hari abandi baba barakandamijwe aribo twita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza gushaka uburyo ibintu byahinduka abo rero hano muri Afurika imvugo zabo nazo ziba ziteye ubwoba baba perezida baba bari ku butegetsi mu by'ukuri umuperezida yaba ari ku butegetsi abasesagura imitungo y'igihugu yica abantu bamwe bafungira ubusa bamugaza hari n'abakenesha mu by'ukuri mu buryo bukomeye noneho abandi baba bavuga ko nabo bashaka kuzasimbura nawe kubutegetsi baraza batafite imvugo ihumuriza buri gihe bakamwibutsa ko ahantu ahereye aho akwiriye ari gereza agomba kuzafungwa agomba kuzakamirwa nk'urwakamye abandi izo mvugo rero zikaba zirakarishye zigatera bene uwo mutegetsi ubwoba hari ikindi kiyongeyeho ni fanatisme ikunze kuba mu by'ukuri muri Afurika ntabwo ibintu by'impinduka bishingira ku bitekerezo bizima ahubwo biracyashingira ku bwoko biracyashingira ku turere biracyashingira ku bintu by'ukuri bidafite aho bihuriye natanga by'urugero nk'ubu muri za 1990 mu Rwanda uwagiriwaga nabi n'ubutegetsi yabaga yafunzwe yishwe cyangwa yahuye n'ikibazo runaka bavuga ati uriya ni igiterahamwe uruhande rumwe rukumva ko ari ibyo ari igiterahamwe cyahuye n'ibibazo umuntu ari we wese akitwa gute biraza bigeze muri hejuru muri za 2020 bamwe mu basafatanyije na perezida Kagame ufata ubutegetsi nabo batangiye muvuga n'ibibazo byinshi by'ibyo byaje guhinduka ati uriya ni igipinga bakatangira kubyumva nk'aho ari ibintu bisanzwe ko ibyo bintu byamubayeho byari bikwiriye ubu noneho ugirirwa nabi wafashwe wafunzwe wasenyewe wagize gute abantu barakwibwira ati uriya ni ikigarasa bakumva ko ibyo ni byari bisanzwe ariko ntibabashe kureba ko nabo amaherezo birimo bigenda bibageraho gahoro gahoro birimo bigenda bibageraho iyo fanatisme rero nayo iri mu kintu gikomeye cyane gituma ubutegetsi muri Afurika bubasha gukora nabi kuko muri iyo fanatisme habura n'umwe ushobora kuvuga ati nyamara ibi bintu turimo dukora ibi bintu birimo biba ntabwo ari ibintu by'ugushyigikirwa muri kino gihugu cyacu ibintu rero bigakomeza kugenda nabi abantu babikomera amashyi abantu babiririmbira abantu baririmbira umutegetsi kandi babona ko aho arimo aganisha igihugu ibyo arimo akora atari byiza atari ibyo gushimwa ariko kuko biba bitabagezeho abo bafana nubwo biba bizabageraho baba babyirengagije igihe rero uko kugenda bakomera amashyi uwo mutegetsi mukuru nabyo biri muri bimwe biteza akaga muri ibihugu byo muri Afurika
ndabashimiye cyane muzamuye ijambo narigiye gukomozaho bwana Ndorimana Semana iryo jambo ryo kwa amashyi n'abafana basa nk'aho ari mu kibuga cy'umupira abantu bogeza umukinnyi w'imena uri imbere y'abandi batikomerezaho ariko bariko bariramo ariko ikibazo nyamukuru kinini cyane mu bihugu byinshi nuko imibereho y'abaturage ubuzima bw'umuntu usanzwe umuturage ndavuga mu nzego n'ingeri zose cyane cyane mpereye ku rubyiruko iyo rudafite akazi mu gihugu ni ikibazo bwana Joseph Matata mubona mu by'ukuri impamvu abayobozi ndavuga mpereye kuri perezida kuba perezida b'ibihugu kuki batumva neza ko gufasha urubyiruko n'abandi bantu bose kubona imibereho myiza bakabona akazi atari ukubiririmba gusa kubera ko bamwe mu bari ku butegetsi babonye iyo myanya bakabona akazi n'imibereho myiza mubona ikibazo itirari iki
ya mbere nuko kuri iyi si mu muco w'abantu agahwa kari kuwundi gahandurika kubona abantu bagira ubutwari bwo kwishyira mwanya w'abandi icyo mwanya barimo kubabara bakishya mwanya w'abashomeri bakishya mwanya w'abantu bagafite aho batura cyangwa se badafite ikibatunga ngo bavuge bati aba bantu barababaye ikibazo cya mbere dukunze kugira nk'uko ibyo bya fanatisme cyo kujya kuramya umuntu kubera ko wewe yaguhaye uburyo nishurya ibuka ko mu Rwanda bajyaga bavuga ngo umuntu wamubika imbehe cyangwa se ngo umuntu wamuhaye imbehe ugasanga aho kugira ngo umuntu avuge ngo aje gukorera igihugu cyangwa bamuhaye akazi agakwiriye ibintu byose bicitirirwa imbehe icyo ni kimwe mu bibazo wenda by'umuco mubi twaba dufite mu karere hariya ukumva yuko umuntu wariye agahaga adashobora kumva umerewe nabi abana bafite urubyiruko bari abonye bose babonye baririmba mu gihe cy'amatora mbese nafata nk'urugero wabonye abantu bagiye kuririmba no kwakira umukuru w'igihugu mu Rwanda mu bintu by'amatora abenshi ni urubyiruko rudafite akazi ariko aba bari kuririmba ibyo byose banatera banatera izo ndirimbo bo abagafite cyangwa babahaye icyo kurya uwo munsi ugasanga bimeze nka sinema cyangwa byo n'ibyo gutaha ubukwe ibibazo nyakuri bigihugarije abaturage ntihagire umuntu n'umwe ubikomezaho ahubwo bakaririmba ibyiza bitanahari nkakuriya mu Rwanda baririmba amajyambere kandi nzari numa bakaririmba ngo imizu amazu y'imitamenwa n'ibindi kandi abantu badafite aho batura n'ubatakondoke bagenda bakagasenya umuturage w'umuzunguzayi washatse ikiyagaburiye abana be bakamuhondagura ntibumve ko ari igihugu cy'abakene ahubwo bakaba baragifashe nk'ari igihugu cy'abakire
none se turebye ikibazo cy'imiyoborere turebye ibi birimo kuba muri Zimbabwe byabaye kuri Perezida Robert Mugabe nuko kugeza ubu tuvugana ntabwo twavuga ko ari ikibazo kiremereye cyamubayeho amasomo tuvugiye ari abaturage basanzwe cyangwa se cyane cyane ari abayobozi mu nzego zo hejuru bakura ku bibaye muri Zimbabwe bagafungura amaso Bwana Semana Ndorimana na yayima tubwira
urakoze cyane nabanza gutanga urugero rwo mu gihugu cya Congo ndibuka mu gihe cya Perezida Mobutu hari indirimbo baririmbaga twaririmbiswaga imiringara yavuga ko ngo umuntu wese wumva ko Mobutu azava ku butegetsi yibeshya umuntu wese wumva ko Mentere izagwa izavaho ngo aribeshya cyane iyo ndirimbo twarayiririmbye bigera naho ifaranga n'igihugu rigeza kuri hari inoti ya miliyoni eshanu nabyibuka icyo gihe inoti nkuru yari miliyoni eshanu
ni hambere
abantu babona ko ibintu byadogereye ariko tukaririmbishwa ko Mobutu azagumaho ndetse kubera ko yari afite ubushobozi bwo kwica no gukiza mu gihe cye hari abantu bumvaga ko bafite n'ubwoba ko aho bari bose n'ubwo baba bari mu nzu Mobutu abumva ariko byaje kugira gutya Mobutu aratembagara mu buryo abantu bose biboneye mu minsi yashize
n'urugero rwumvikana
muri Zimbabwe naho ibintu byagaragaraga ko uriya musaza mu by'ukuri atagishoboye ndetse akira amatora rimwe na rimwe tuvangira bigatangaza ko yatsinze ariko Mugabe akanga kuva ku butegetsi akagumaho bakumva ari ibintu bisanzwe ndetse hari miliyoni y'abaturage bahunze ariko abarimo imbere kuko bakiri ku butegetsi cyangwa bafite ibyo bakura muri ubwo butegetsi bw'uwo musaza bagakomeza gukoma amashyi ndetse ubungubu bavuga ko nubwo afite imyaka 92 cyangwa n'itatu ko umwaka utaha yari kuzongera kwiyamamaza indi manda y'indi myaka 5 nyamara babona ko nta kintu agishoboye ariko ubungubu byanze bikunze nubwo bitahindutse ariko birimo biratanga ikimenyetso birimo biragaragaza abantu amarenga ko nawe ibyiwe nk'umuntu wategetse igihe cyiza yakagombye kugera igihe akavuga ati ndananiwe n'imitoro undi nshireho ariko biragaragara ko ari buveho nabi hari rero iwacu naho hari abaririmba nyine bakaririmba ngo muzehe wabo bakaririmba ibiki n'ibiki bakumva ko ishyaka riri ku butegetsi rizakomeza kugumaho iteka bakumva ko ndetse muzehe wabo navaho wenda umugore wazafata ndetse arabategereza
abatagereza
ngo umuhungu we ibintu by'ibyo ngibyo
uravuga mu Rwanda
ndavuga mu Rwanda aratekereza ko adashobora kuzasigira ubutegetsi umugore wiwe azafata ndetse n'ibitari ibyo ngibyo umwana wiwe ngo ashobora kuzafata ubutegetsi bigasa naho ubwo butegetsi bwabereyeho umuryango umwe byo nababwira ko twagiye tubona ibyo byabaye muri za Cote d'Ivoire tubona ibyabaye muri za Burkina Faso tubona ibyabaye mu Misiri tubona ibyabaye muri Congo ibintu byanze bikunze igihe kigeze birahinduka kandi byakagombye gutegurwa ku bintu byahinduka neza aho kugira ngo abantu bagendere mu nyenga wo gufana ibintu bikazahinduka nabi kuko bigira ingaruka ku buzima bwose bw'igihugu ku munyagihugu uwo ari we wese ndetse hari n'igihe bifata igihe kirekire ibintu bitarajya mu buryo ibintu bikidogereye muri iki gihugu kubera igihe bari bafite yo gutegura ibintu neza gutegura ko ubutegetsi bwahinduka mu buryo bwiza mu buryo bunogeye buri muturage ayo mahirwe baba barayipfushije bakagendera mu kintu cyo gukoma amashyi gusa hanyuma iyo bihombotse ni hahandi usanga bihombokanye wenda umuryango w'umukuru w'igihugu waririmbaga cyangwa bihombokanye abanyagihugu bamwe we akabasha kwigendera nk'uko tubona muri Somalia.
Yenda bashimiye cyane Bwana Ndorimana Semana kuri icyo kikura ayo magambo mutanze muri make yo kuzirikanwa nk'isomo. Namwe Bwana Matata, iyo umuntu areba mu bihugu byateye imbere mu majyambere ndavuga no muri demokarasi, usanga impamvu abanyagihugu bagira amahoro arambye ari uko bashyira imbere ikintu nakwita nka Bibiliya yabo ko itegeko niryo mutegetsi. Isomo mubona Abanyafurika ku buryo bwaguye ariko cyane tubye akarere k'ibiyaga bigari abavuga ikinyarwanda n'ikirundi, ibisomo bakura mu byabaye cyaze mu birimo kuba muri Zimbabwe, n'ayahe masomo watubwira?
Icyo nabwira abayobozi b'Abarabu mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, yewe no mu Bugande, no muri Congo Kinshasa, abantu bose hari abakuru b'ibihugu badashaka kurekura, bashaka kugumaho ngo kubera ko bafite ingufu za gisirikare, bafite ingabo ziba zitera ubwoba abaturage, bafite amashyaka akomeye asa nkaho yanize demokarasi akaniga abaturage agacecekesha abantu bose cyane cyane abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Inama nabagira ni ukureba uko abandi bagiye bavaho, ba Saddam Hussein, muza Compaoré wo muri
Burkina Faso
ukuntu yavuyeho, abana bamwirukanye, abasore bamwirukanye, bakareba ukuntu Mubarak yavuyeho muri Egypte, nanone abaturage bagiye mu muhanda baramwirukana, bakareba ukuntu Benali yavuyeho muri Tunisia, bakajya bamenya kuva ku butegetsi hakiri kare kandi bakimakaza itegeko. Ku itegeko iyo baryubahirije hose rirabarengera, cyane cyane mu gihe batazaba bakiri ku butegetsi nk'uko bimeze muri Tanzania. Abakuru b'ibihugu bayoboye Tanzania bose bavaho, ntawe bahiga, ntawe bafunga, ntawe bahohotera, ntawe bambura ibye nk'uko mu bindi bihugu bya demokarasi hano za Buraya. Usanga umuntu aba perezida akazavaho, abantu bakamwubaha, bakomeza bakamugisha inama rwose. Kuki abantu badakunda gufata ingero nziza kandi zihari? Umuntu ashobora kuyobora igihugu akakiyobora manda uko bijyanye n'amategeko uko yagenwe, ukubaha abaturage cyane cyane mu gihe mu gihugu hari politiki zananiwe kugenda neza, politiki z'inzara, z'ubushonji, politiki z'uko udashaka kubonera abantu akazi, ukamenya ko wari ukwiye guha abandi wenda bazagira ubushishozi butuma ibyo we byakunaniye gukora, kuko nta ushobora ibintu byose ijana ku ijana nk'Imana. Abo bantu bakagereza kuvaho, abo bategetsi bagagereza kuvaho hakiri kare. Urabona mu Rwanda, muri Congo, mu Burundi, hose hari umwuka mubi, hari ukutishima. Urubyiruko ejeje ubundi ushobora kumva rwagiye mu muhanda rukirukana abategetsi kandi rukabirukana nabi, bakavaho nk'ibisambo kandi barashaka kuvaho nk'abagabo. Iyo umuntu yubahirije amategeko, iyo umuntu yubashye abaturage, akubaha inzego z'ubutegetsi, bityo ashobora kuvaho mu cyubahiro, kubera ko amategeko n'umuco mwiza mu bantu n'umubano mu bantu ari byo bituma abantu bashobora kubana mu mahoro, bagasimburana ubuziraherezo nk'uko twavutse tugasanga ababyeyi bacu babana, tukabaho natwe tukabaho. Ntabwo byumvikana ukuntu twarangiza ubuzima bwacu abantu bareranywe barimo kwicana. Urugero nafata ni nk'ukubona nka biriya bya Patrick Karegeya na ba Kagame, ugasanga umuntu mwareranywe, umuntu mwabanye nka Kayumba arimo kuguhunga, urajya kumwica aho yahunze. Ibyo bintu ni umuco mubi ukwiye gucika. Abantu baba bakwiye kwemera kubaha abandi, hagira uko ikosa agahanwa n'amategeko kuko ariho, aho kugira ngo umuntu yihinduke itegeko, ahinduke itegeko nshinga, ahinduke umucamanza, ahinduke depite ari ushyiraho amategeko, ahinduke chef de police, ahindukire n'umuganga mu bitaro kandi atarigeze yiga ubuganga. Usanga ibintu byose ari urimo kubikora, ibyo bintu rwose bikwiye gucika n'umuco mubi.
Ndabashimiye cyane Bwana Joseph Matata, tuvuganye ari ku mugabane w'Uburayi, ashinzwe ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda. Ndabashimiye namwe Bwana Ndorimana Semana, tuvuganye ari ku mugabane wa Afrika. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi, nongeye kubashimira kandi mbatumye. kwishimira namwe kwitabira ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze mugire ibihe byiza.